studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alan Barre Sappo e jetti lewru Octobre jena yamde sokidu studio Tamani miden tawa e maison de la presse do Bamako do jottinono do kabaruji do yumor way galo Salim Jawara won to ogi jamde to se grabo compétitivité de l'amiro fedde CPI de onati leleedi meddinde o mo hani wadde baldi do Bamako do Fatou Ben Souda waro yide Ibrahim Boubacar Keita e balle société civile gonde leleedi ndi le majjuno holli tiwide be ngaram wadde do en honjogol bonandaaji ngadde leleedi ndi il hitade 2012 va yotto nyaloma hande no politiwi do ko yata sariya chapan e jeddi e jenaay nayiri de bangal no gube terroriste de gorri dum hani sareede leleedi neede ndi dido kabaruji ndokkama wakande laami be de do fedde jidno e yimbe re jedo be kabaruji be de fi gol ballon suka be ngala duubi sappo e jeddi mali hebi ngalu be jabbi kiyade carde final kenyan be pihi leedi irak ndi be ngatti ben baddi joy be kebi mboddo goto sikirab di wonno sembe kabaruji dum jogi nyon do be tande be bismillah modon e hedaade lamido fedde CPI nde ila kenyom wonno leleedi meden de onati do Bamako do Fatou Ben Souda mo hani wadde do balde dido yida Ibrahim Boubacar Keita kanye balle société civile gonde leleedi meden di joni wono cili dido o do debbo mo nata le nokko fo jewtono bonanda di ngadiri leleedi di Mohamedou Samaseku
garangal martinagal kumpa gilla yontere arandera lewru septembre nyande taratare sappo e lewru octobre ndu woni ko o do debbo procureur soudu sariya CPI hebi warde Gabamako ga kananke leedi di bisimammo nyande alalbarende e lekorta ko dum o yidan e lami be cuudi sariya di kabitibe be e kanya pelle halanana en ministre humani do kabaru sariya holiti wide ngal do garangal procureur o yo bangal sembingol gollidal hakunde soudu sariya CPI e leedi mali der lewru uttu jabbedo ndu watumo humpitan non garangal Fatou Ben Souda kanko ministre Mamadou Ismail Kounaté holliti wide procureur o ƴewtan kabaru jogol hakkeji bibbe adama der leydi ndi kabaru mo e mudon lugere nde tewuji yimbe le hobbe denta irede yitama der sahel leydi ndi ciagal basiji kewdi hakkunde gube kaptoje tinyinbe talkurundu ministre o wi dun procureur o hinoto kala rafi tabagol hakkeji bibbe adama ngada do der sahel leydi ndi mo golle mako yamirta o marta kumpa mudun
kanko dum won lamido fedde CPI nde holliti wide ngaran be jewto yalla hono be kani fabirade seriyaji leleedi mali ndi Fatou Ben Souda o wihi kala bonandaaji ngadde leleedi ndi fa yotto nyalawma hande o fuddum waran dum jewte kede ko mo haali do hento yirube amen gombe to or temto do faccitango Mohamedou Samaseku.
The first instance
on dulla wide gilla hitande 2012 leedi malindi ndarde suru sariya CPI huncharande hore kabaru talki yoga denno dum woni fanda garangal am bangi goddo dum kabaru almadi on hoodi denno dido kabaru jididi kinotomi ka andon wide wona dido golleji ditan woni ko suru sariya CPI ndu gollata der leedi malindi yela am yo hinade dido golleji di denno fabban do seden yalla dum min yetta sanne lamu ko be leedi mali be batte gollidal hakuni mabbe e CPI der leedi ndi e ciagal leedi ndi ndi yidi dun no yettude sonne kanko ministre humani do kabaru sariya leedi mali ndi batte golleji di o wundi di andon wiide suru sariya CPI ndu faboto tan leedi mali ndi der golle mayre kabaru sariya kandu londata go fey tuudi sariya leedi mali di hono bimi onni on fuf marti kumpa kabaru almadi mo suru sariya sari e jukki den wona o do kabaru o tan kuncanam hoode der leedi mali ndi mi jokkan dun hinade o do golle o
mali e je continuerai a faire ce travail
se crabe so ngabbi do bemal amé ande ngal odo mbay ni tertone miijoji modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi ko yata sariyaji chapande jidde e jenay dum hani yewtede suudu humnido kabaru no pelle jadin ko be gorri leleedi meden di dido kabaruji ndokkama wakande be gonno e yidude journaliste mo be leleedi di le majjun be kollitiwde be ngaram be jewtono dido golleji ngadiri fa yotto bonanda di non gori le leedi ndi fa keben famtade kede Ousmane Diko
le kabaruji chapande jeddi e jena cerateede chapande jeego jeddi di kafu kebi famanaade heedi sariya e wi procureur Boubacar Sidiki Samake odo magistrat holliti kabaruji sappo di kafu wala ko famana hen tafen sabe e le sariya wala fu ko heba tamede magistrat o holliti le lugaji famu hebanama heedi gollidal bangal hono torraji nay gaddi le bamako do torra pewtinaka bar restaurant la terrasse hotel radisson blue ka fawarde e nokku eitem daki kanyui e campement kangabaka abi bokar sidiki samake ko hora ko holliti ido torraji e gubal torrowal almirabitun gal mok Mokhtar Ben Mokhtar, jeyaɗo Algérie, hawji wanni ɗi. Ila hono masiba ngakka les bar restaurant La Terrasse hitande 2015 ka ɗo Bamako ɗo, horgol waɗama fewde e kala masibaji gaɗɗi ɗi. Horgol dokkangol pouli judiciaire dunke faama bangal haɓugol e torra wala fu ko heɓi jaabu mun. Ɗum e wande procureur Samake Oka hokki taƴoral ɗi talki kollitaɗi sariya golleji mum fu naɓeta fa e kaddi.
Demal hitande hikkandeɓe kolliti wiide wona le nokkule ɗi fu ɗum gasi ɗum woni suudu humniɗo kabaru ñame fa haare le leydi meɗen ndi kañum hokki ɗiɗo kabaruji. Ɓe mbi nokkuli ɗo ɗiɗo tiɗallaji ɓuuri matede ley laamu kay kuli koro kañe bangue goto ley laamu sikaso o. Le majjum ɓe mbi ko laati sababu muɗum kammoji ɗi goni ko gara e law sakitidu kammoji ɗi dariɗi ley ɗeɗo nokkule lawnoɓe kollitiri wiide. Ɓe mbi dabareji garan fiyede ley hen fa ƴeyal hono ɓe kani faabirade hono yimɓere ɓe ɗiɗo tiɗallaji kani yettade. Keɗemo kanko noddirteɗo madame Dikko Bassa Diagne o, kanko woni jokko ɗum woni neɗɗo laamiɗo kabaru ñame fa haare le leydi meɗen ndi komo sifido hen do faccitago mumini sende bou.
La campagne agricole
kabaru demma hikka fa joni le horgol amen min taikitike ɗum gasi le nokku yokkaji ka ɗum gasai le nokkule sahal hono sikaso kajolo segu kañum motti gollirɗe emtatoɓe kollitiwiɗe le sahal kambu toɓɓi sanne dina furnange hono no kalanmi o. Fa joni laamu ana huntana ɗum hoore ɓeɓe wondi e fiide dabareji ñono yelimane kita nara kolokani le sahal fu ndungu fuɗɗay law kambar mum bambari e gawri woɗay le nokkule
kewɗeo.
Fiigol ballon sukaɓeɓe gala duuɓi sappo e jeɗɗi coupe du monde o hollitawere Mali ƴaɓɓi ki yaade quart de finale. Keñeɓe kawi leydi Irak ndi ɓe gatti ɓen baddi joyyi ɓen keeɓi baddu goto gattuɓe baddi Mali ɓe goni fodi e Konate, Hadji Darame Seme Camara kanko noddirteɗo Lassana Ndiaye o kanko watti baddi ɗiɗi. Mali warana hawrtinde e kawɓe hakkunde woni Ghana e Niger. Keɗe kanko noddirteɗo Jonas Komla o kanko no ekkintino guɓal Mali ngal komo sifi dow hen do faccitago Mohamadou Samad Sekou.
Gollidal hakkunde latoɓe ɓe woni latigal nuygal ngal ɗo kawrital banggue goɗɗo ɗum hande kay ɓe nawtorke kala occasion ngaji ɗiɓe keeɓiɗi. Jamma ko o min dental ƴewtide kala ko heɓa e lawol saabi ɗum ɗum aɗa jeyda e kala ko dawrata min jara yesso. Min fewnan kala ko hani fewnede ndenno min kuncana hoore landule ɗe no fewiri. Min jeɓata ko fay gotal e ɗeɗo guɓe ɗe. Min gattan soboy jotti ɗo nder kawrital amen quart de finale ngal. Yalla miɗen kuncana hoore fandaji amen ɗi ɗi gana goɗɗum sowona yaadi ɗo woɗɗi ndar ɗeɗo kawrute ɗe.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sekirab ƴeyloɗum en le réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo an sogoɗoɓe kollitiwde rewɓele gomɓe toon ɓe ande muɗe ana gondi e ɓeydede ande nayiriɗe banggal bonandaji gatteɗe wakkati fo fewde e rewɓe e nandude suka rewɓe dewle ɗe jiiɗa kañe wattudeɓe le dewle ila ɓe jonali. Le ngal ɗo kawtal ɓe mbi ko yata rewɓele capan taton ko yata rewɓele sapponoɓe kollitiri wiide haalanane ana gonno le maggal. e gardan faɗo seware ɗo kawrital ana wondi e wadde toon faɓe ƴewto yalla hono iblisaji goɗɗi hakkunde yimɓele laamiɓe dinankoɓɓe kani lelliraɗe yalla jaam e deƴere ana heeɓe toon. Le majjum jamano wondi hokke do hen hakkillaji le balɗe ɗiɗi kawrital ngal ana wondi e wadde to seware to faɓe ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji gooti gonduɓe lannade oɗo golle ɗo fedde noddete centre pour les dialogues humanitaire. Te garan timminiren faɗo yoroso ɗo ko yata jangguinoɓe capan tato no kañi en ɓama to yoroso to faɓe jangguina sukaɓe ɓe jangga e l'école na sukaɓe joppuɓe toon école. Koni fana muɗum faɓe ƴewto ɓeɗo sukaɓe yala hono kani heɓirde ande honno sukaɓe joguiri hono sukaɓe jangguɓe école ɓe joguiri ande ɗeno. Lanniɓe oɗo golle duɓe kollitiwide fedde ndeɓe noddita grade comme do tougorgal fedde ndeɓe noddita fondation strom. Sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min joti on sanne heɗade hejoji amen jotal ɗi min kertinikiɗe wakkati joni yimɓele keeɗiɓe min li laamu kunari ndi fo e maggal muɗum hollitinde wiide fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi. Wassalamu.